Yeah. In everything you do, you gotta give it your best, man. It's your boy Blaze Rhymes.
Niko kwa grind ya kusaka mapesa, mapesa, mapesa. Niko kwa grind ya kusaka mapesa, 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 mapesa. Ndo mimi nasaka. Mapesa, 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 mapesa. Ndo mimi nasaka.
Na wake up in the morning, give praises to Jah. Hope it's all fine, kwa soul yangu ya kawa. Mina asol hadili nitowe manja. Bidina tia na mino effort kama kawa. Uchumi mina janga kuinua my country Kenya. Mshipi mina kaza na mbele nzidi kusonga. Pamoja tuweza kusonga, together kaki moja. Bidindo motion na hivyo ndo miwaga nasema. Hard work praise nilifunzwa na mama. Hakuna vicho choro straight mi huwa na picha. I'm all straight, bidindo huwa nafanya. Kama ni kurudi nyuma, forget that bye bye. Always on the go, always on the move. Never looking back, focus on the mood, yo. Wengine wakilezi mimi wanna move on. Juna jua italipa, hiyo ni motion.
Niko kwa grind ya kusaka mapesa, mapesa, mapesa. Niko kwa grind ya kusaka mapesa, 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 mapesa. Ndo mimi nasaka. Mapesa, 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 mapesa. Ndo mimi nasaka.
Mtaka chambungu ni sharti ainame. Na mimi nainama ili riziki nipate. Moving on, never letting go is mine. Na kama ningori, miwaga na songa na time. Nisijali wakini kimbia. Nisijali wakini pimia. Jumi najua wande nitafanikiwa. Wakini tazama, watapigwa na butua. I'm in the grind ya kusaka mapesa. Hizo zingine, minasema to later. Pesa ndo best, ama sometimes yo hater. Usipo chunga bro, tukuzalia later. Pesa ni bidi na bidi ndo pesa. Basi cheza rada, sijalia kafala. This is how I move, mi usho watu rada. Na kama wezi chi, basi buda we ni fala.
Niko kwa grind ya kusaka mapesa, mapesa, mapesa. Niko kwa grind ya kusaka mapesa, 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 mapesa. Ndo mimi nasaka. Mapesa, 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 mapesa. Ndo mimi nasaka. Pesa, mapesa, ndo nasaka. Kulisha familia na majama. Bidii na tia na kusimama. Kama shupavu nisija kalia bana. Hey, hey, na 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 na. Hey, hey, na 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 na. Mapesa mi nasaka bana we. Nilisha familia na majama. Mapesa mi nasaka bana we. Nilisha familia. Niko kwa grind ya kusaka mapesa, mapesa, mapesa. Niko kwa grind ya kusaka mapesa, 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 mapesa. Ndo mimi nasaka. Mapesa, 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 mapesa. Ndo mimi nasaka. Niko kwa grind ya kusaka mapesa, mapesa, mapesa. Niko kwa grind ya kusaka mapesa, 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 mapesa. Ndo mimi nasaka. Mapesa, 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 mapesa. Ndo mimi nasaka.
Malik.